Yeah. I did get this song from Mama. Yeah. I'm in the jungle. I live in the jungle. Yeah, Yosevich is my name. Yes, I choose this way. I choose this life. Yeah, this is my life. This is my life. Yeah, for my mama, yeah. Green City, yeah. Green City, stand up. Yeah, New York City rich. New York City.
One day, yeah.
Hip hop president.
Dear mama.
Yeah.
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 Hey mama, pokea zangu heshima. Na kupenda sana upendo huso wa kupima. Tangu tumboni nkatamba, na kusimama. Ponami uje wai ni kata sante mama. Katika mazingira magumu, uchumi duni home. Ila kama mama malezi ya mtoto wako umeperform. Sometime ulijinyima, ili mimi nipendeze. Kauza pombe ukalima, ili mimi unitunze. Kila nachofanya ili kusaidie maza. Hakuna hasi bila chanya na kupenda sana faza. Mungu atatukumbuka, jinsi inavyo sumbuka. Tafuta aib zarau na tulivyo mbuka. Piga moyo konde mama, mtoto wako silali. Sashinane na pambane li home, mambo yawe shwari. Ulinambia cha mtu mavi na nisiache kusali. Nikifanya kazi nitapata bila magendo kia lali.
Hey mama, na kupenda sana.
Yeah.
Na kupenda sana. Hey mama, nimekumisi sana. Nimekumisi sana. Hey mama, na kupenda sana.
I love you, I love you.
Hey,
I love you mama
sana. Hey mama, nimekumisi sana.
Marezi yako soma, santo menipa maarifa. Marezi yako mefanya niwe kijana nsie na nyufa. Ukunidekeza mama, kweli mbele ningeanguka. Umenifunza heshima na majaribu kuyaepuka. Kula kwa jasho, hata kidogo chako ni chako. Uliniambia kwenye vita amani ndio iwe chaguo lako. Unalia na mimi na upendo wako wishi. Na ni kama mama mzazi mlezi mpishi. I do this for my mama, simbi bila keshi. Usilete drama za kumtusi mama, yo ni kesi. I was born to shine, mama umemza hero. Tuishi ndani ya imani, mana tutatoka zero. Uliuza adi kingo, nishuleni uribye kalo. Sasa hau kisa umaskini, ndugu kona kelo. Na kupenda sana mama, na ninamanisha. Nina mengi ya kusema, sema tu biti mekisha. This is for my mama. This is for my mama, yeah. This is for my mama. This is for my mama. This is for my mama. For my mama, yeah. For my mama, yeah. This is for my mama. My mama, I love you, my mama.
Yeah, which is my name.
Hey, mama, na kupenda sana.
Yeah,
na kupenda sana. Hey mama, nimekumisi sana. Nimekumisi sana. Hey mama, na kupenda sana.
I love you, I love you.
I love you mama sana. Hey mama, nimekumisi sana. Yeah, nimekumisi sana.
Yeah, mama, mama. Yeah, nah, for my mama do this, yeah. New York City Rich is my name. This is my life, bitches. Don't judge me too much. I choose this way, I choose this way. I'm a hip hop president. Yeah, 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 yeah.